igama lami nguThembisile wakwaSibisi. Sebengibiza kokuThembi ngenxa yokuphila ngogogo wengane.
Yokubahlola isiza kakhulu ukuthi baziphathe kahle ngoba uzokwazi ukuthi umuntu uma
Pleasure will always be there.
I'm also doing that boy.
I'm also doing that boy. I'm also doing that boy. I'm also doing that boy.
Love.